amanyi mpulira banje nno nessanyu linze talingi nnyo obunafune mumanyire mukweralikirira awolavisa omutima wulire gucuca buliwe gukonda gukondereyo obwongo buliwe ndowooza buliwe budduka butukireyo ekirooto kyange kyatuka onokiria chirikiria ewange sirina fia kristo jagalokiresa onokiria chirikiria ewange sirina fia kristo jagalokiresa onombara onolugoye lwakwambara eabasinga ekampala simuwala muwanyi yasuko When I want to go jendaga Simule kanga wa ringa kawo Ye daddy ye papa Mwita na manyaga musana Baby bie furudoza Chimulita rosa kumbeza Ate kwe fireman No mulino mekukua chonzi kakanya Ono kiria Chiri kiria ye wange Siri na fia Kasto jakalo kiresa Ono kiria Enombaga, enombaga, zenawe tulimbaga Enombaga, enombaga, zenawe tulimbaga Enombaga, enombaga, zenawe tulimbaga Enombaga, enombaga, zenawe Ekiroto kyange kyatuka I will always stay for you Nja kulabirira ekigwani day every day Onokiria Chirikiria ewange Sirina fia Kristo jagalokiresa Onokiria Chirikiria ewange Sirina fia Kristo jagalokiresa Onokiria Chirikiria ewange Sirina fia Kristo jagalokiresa Onokiria When I want to go jendaga Simule kanga wa ringa kawo Ye daddy ye papa Mwita na manyaga musana